Aleluia. Tugu hai chua hiro turaku himbaza ukirie kushina tugu hai chua.
tegeka ibikurimo byose tegeka ibitekerezo byawe kumereza icyubahiro tegeka umutima wawe tegeka abana bawe tegeka urugo rwawe tegeka igihugu cyawe tegeka ibyutunze byose gwa icyubahiro oh zina ryawe rihimbazwe cyane kuko ni wowe ukwiriye gushimwa agira umushimira n'amagambo ye mwereza icyubahiro n'amagambo yawe mubwire ko ari inshuti yawe mushimire ko ari uwo kwizerwa mu icyubahiro bikore cyane icyubahiro cyose ni cyawe ndaguhimbaza yesu ndaguhimbaza ukwiriye gushimirwa reka inzu yuzure mu rusaku rw'abantu baramya imana guhaye icyubahiro cyose acira gukomera kose acira ubwenge bwose acira imbaraga zose acira agira undi ukomeza kumushimira turaguhimbaza
ukwiriye gushimira